GetAtunes.com.
You already know. I've been in and out of love. I want to say now that to banazo. I'm a fool now, cause open pillar. I want to say now that to banazo. Osadido se kubala, osadido se kubawa. Don't se kubela mawa, dato panazo. Zimavuta, chikundi jimavuta. Jimavuta, kuma iti joka jilimbe. Dizovuta, kukonda muzi yeka. Zovuta, kuma iti joka jilimbe.
I hope you hangover, now I hope you happy kendani. Kazi ndiwe mamuna ndine. I've been there baby, I'm tired. Sindifuna so kukupeza kubwandilo. Nipate ntendele mundima baby. Kakusia kunyumba utikala. Ule muwanga wa usunga ndiwe. Izi sizo kweka kumata yesa, baby.
Jimavuta, chikondi jimavuta. Jimavuta, kuma iti joka jilimbe. Dizovuta, kukonda mozi yeka. Zovuta, kuma iti joka jilimbe.
Iwe wunga sochere. In a culo verera, come mose mai fa londore in gira. Ti combozzane, ma non geso fatu. Niwe mai wangangi samira paiwe. Chica mai na casi wanga gede gede. Amuna wase maso più comango peña. Tuona di ulere in una sosaya. Zimavuta, chikondi chimavuta upo, zimavuta, kuma iti choka chilimbe.
Dizovuta, 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 kuma iti choka chilimbe.
I've got enough for you and I, you say the truth for our life. Mind is full of you, full of you. Can I keep you, keep you? Mind is full of you. Can I keep you? Zimavuta, chikundi jimavuta. Jimavuta, kuma iti joka jilimbe. Dizovuta, kukonda mozi yeka. Zovuta, kuma iti joka jilimbe.
Zimavuta, chikondi chimavuta upo, zimavuta, kuma iti joka jilimbe.
Dizovuta, 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 kuma iti joka jilimbe.
GetAtunes.com.